byako bitwalya ebyasigalira byaba musaayi muto aganira ku ssogolero enkindo zinamubuna mwana gwe nga twacakala tacakala gwekikwangala ku mulembo gwaffe ge twabeerako bamusaayi muto gwe ngaoyo nkampeere sinakindi tonnazaalibwa ebinyumu nga bwe biri ffe basajja ebimuli bya Kampala twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo nze nga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyani ndongo abalala za kunywa mu mwenge z'ensonda za kidongo mwana gwenze sikutendera ebinyuma ebyaffe byali wala
Savude Mwana gwe
Kwali kuzina no kuchakala Echitegeza te mwakolanga
Twali bakozi totuzanyisa Twali bakozi nyonyo dala
Nemkazi wo wabanga chakala Wabanga olu wa mutwalanga
Malimuru na lwabo kuwasa Abaleja leja bande inu zanga Walina usuzana kubulire ngabantu bagalayo wali bandi mwali omukonga kumonto kugwala walina ula kwinta eyonno gaba muswangali tutyayo yali abazungu n'abaganda bali benkanamu chenna bansenge mengo new life nenkirira walala undanga yonete magana erungi yanomubi Wali mzicha woma bibaku banga Gabia chikugunyo Gajove rancho batuli mitala Latin America Babaku banyo kalipso Ezaya karanga bantu mkampala Isabella Fonte ne Lord Kitchener Checho ne bakonko nendongo mkerere Natukanu kumwenya Abafumbonga banji valyo mwabake sizangayo Mwana gwenze sikutendera ebinyumu ebyaffe byali mawa
Uchakalako pepe ya kudigita kubibia kusanyuka kulola kukesa ude
Wali kuzina no kuchakala ekitegeza ti mwakolanga
Wali makozi totuzanyisa Wali makozi twakolanga Kuwasa, waleja leja vande inusanga Nabanga nyosi mati, erene ndavada chena vangamu Sezomu yonani oweri angulu, kundoman cinema Yalinga tasera bafu, ateno kavuli msono kwario Eyo wakabina, neyange msere vende Eno jena vangamu no weka fumba mwayane gombera Lutayanga yedobi wange yali aginda birira Omujijo gwaffe gwazira sigano gakugwirana Kali mazina mazungu ddala ngosoka kutendekebwa Abango okuyiga bayiga abaka kanyala magulu ne galema Begakulemanga nosigala bw'okutunuulira Bano maka pulunga ema bibia natono na kwato mulala Ulala bobo chatula nevandu chila noo Mwana kwende sikutendera mujijonga fe kwa chakala
Chakala kupepe ya kudigita kubibia kusanyo kakulola kukesa vote
Ekitegeza te mwakolanga
Twali bakozi totuzanyisa Twali lejja banyinulanga
mushabanga nemeto kuzira nakolanga chiyo kwesanyisa
tulanga bunotunulira bagamanyinga bezinira
Mechabanga nemeto kuzira